ngazi ukuthi ngabe niyazi nginombono omncane okunjengawo ukubona abantu bema uma sifunda izwi nikuthandi lokho na siyama kuba sikhombise ukuthobela iflag siyasimela isizwe sakithi asilimeli ngani izwi manje na Isamile umzuzu nje bengifunda indatshana kungekudala futhi bengicabanga izolo ebusuku ngalabo bantu abamele uKristu uma ningakakwenzi ningekwenze namhlanje na kwakukhona umvangeli omkhulu cishe eminyakeni engamashumi ayisikhombisa nenhlanu eyadlula angisalicabangi nje igama lakhe ngicabanga ukuthi kwakungu-Arthur McCoy futhi wayenqamule izwe futhi ngobunye ubusuku wayenephupho ukuthi wayehambe waya enkazimulweni futhi wathi wenyukele esangweni futhi wathi babengamvumeli angene wayesethi wathi ngingu-Arthur McCoy wase-United States ngingumvangeli ngakho umgcinisango wangena manje leli kwakuyiphupho wayesengena wathi angilitholi inhlobo igama lakho wathi awu ngangingumvangeli wathi mnumzane wathi awu likhona yini ithuba kukhona okungalungile wathi qhaba umnumzane nginencwadi lapha angilitholi inhlobo igama lakho wayesethi awu kukhona engingakwenza ngalo na wathi ngayedlulisa icela lakho liye ekwahluleleni kwesihlalo sobukhosi esimhlophe uNkulunkulu siza angifuni ukuba lapho wathi awu uma lelo kuyilona kuphela ithemba lami ngiqagele ngizovele nje ngiledluliseke icala lami wayesethi manje ke wacabanga ukuthi waya kude le futhi nje futhi lapho eqala wathi kwakungubumnyama futhi kwaya ngokukhanya kakhulu ngokukhanya kakhulu futhi wathi kwakubukeka sengathi kwakungekho ndawo ethize lokhu kukhanya okwakuma khona kodwa wayesesenta yakho ngqo futhi wathi ubani osondela esihlalweni sami sobukhosi sokwahlulela na wathi ngingu-Arthur McCoy ngingumvangeli ngithumele imiphefumulo eminingi embusweni wathi igama lakho alifunyanwa encwadini na qhabo wathi manje-ke uledlulisele enkantolo yami na yebo mnumzane uzokwemukela ubulungiswa ngikwehlulela ngemithetho yami Arthur McCoy wake wawaqamba amanga na wathi ngangicabanga ukuthi ngangiyindoda enhlana ngaze ngama kulokho kukhanya wathi kodwa ebukhoneni balokho kukhanya ngangiyisoni sonke siyoba yilokho ungahle uzizwe ulondolozekile manje kodwa linda uze ufike lapho ucabanga ukuthi kuzwakala kanjani lapha uma egcoba na ukuthi ungazizwa umncane kanjani kuyoba njani kulokho kwehlulela kwesihlalo sobukhosi esimhlophe na wathi wake wawaqamba amanga na wathi ngangicabanga ukuthi ngangikade ngineqiniso kodwa ezinye izinto ezincane engangicabanga ukuthi kwakungamanga amhlophe amancane ziba nkulu futhi zibe mnyama lapho wathi yebo mnumzane ngiwaqambile amanga wathi wake webana wathi ngangicabanga ukuthi ngingade ngiqotho ngakho futhi ngingakaze ngebe kodwa wathi ebukhoneni balokho kukhanya ngaqonda ukuthi kwakunokunye engakudonsayo okwakungalungile nje wathi yebo mnumzane ngebile wathi ukwahlulela kwami futhi eselungele nje ukuzwa isigwebo sakhe suka uyongena emlilweni ongunaphakade owalungiselwa udeveli nezingelosi zakhe wathi onke amathambo ayehlukana wathi ngezwa iphimbo elimnandi kunawo onke engake ngawezwa empilweni yami wathi ngenkathi ngiphenduka ukuba ngibuke ngabona ubuso bomnandi obedlula bonke engake ngabubona obuhle obumnandi obedlula ubuso bukamama iphimbo elimnandi ukwedlula umama ake angibiza ngalo wathi ngaqalaza ngezwe iphimbo lathi baba lelo iqiniso wawaqamba amanga futhi wayengeqotho nje kodwa phansi emhlabeni wangimela lathi manje ngizoma endaweni yakhe yilokho engifuna kwenzeke lapho ngifuna ukumela manje lokho uma sekufika leso sikhathi wama endaweni yami asifunde kuGenesis 20:15 eleshuminesikhombisa namavesi eshuminesishagalo mbili.
And the angel of the Lord called unto Abraham.
Ingelosi yenkosi yayisimemeza ku-Abrahama isezulwini ngokwesibili ithi, ngizifungile isho inkosi ukuthi njengokuba ukwenzile lokhu ungakhohlanga indodana yakho eyodwa, ngiyakukubusisa nokukubusisa ngandise nokwandisa inzalo yakho ibe ngangezinkanyezi zezulu nangangesihlabathi sasogwini lolwandle, inzalo yakho inqobe isango lesitha zayo. Nangenzalo yakho ziyakubusiswa izizwe zonke zomhlaba ngokuba ulalele izwi lami. Asikhuleke. Baba wasezulwini, thatha indikimba manje Nkosi futhi usikhonzise kwangathi umoya ongcwele ungaphatha amazwi Nkosi aphumele ngqo kuzo zonke izinhliziyo, lokho bekungahlangabezana namathemba ethu kule ntambama ngokuba makhulu Nkosi, futhi wena wasitshela ukuba sicele kuvame ukuze ukujabula kwethu kugcwale. Sikucela egameni likaJesu, amen. Ningahlala phansi. Uma bengingabiza lokhu ngendikimba imizuzwane embalwa, iphimbo lami libuthakathaka, ngakho ingaleso sizathu ngifanele ngime ngakwi-microphone. Ngiyazi kunokuwawaza kumsindo, kodwa siyakubekezelela kancane. Ngifuna ukuyibiza ngokuthi ukunqoba isango lesitha emva kokuvivinywa. Inkundla yethu ivuleka kwenye izinkundla ezimangalisa kakhulu ku-Abrahama. Niyazi ukuthi u-Abrahama unguyiso kwethembeka, nesithembiso senziwa ku-Abrahama. Futhi ngokuba izindlalifa kuphela naye ngoKristu, iyona ndlela kuphela esemukela ngayo isithembiso kungo-Abrahama. Manje u-Abrahama wayengumuntu ojwayelekile nje, kodwa wabizwa nguNkulunkulu futhi wayethembekile kulolu bizo. Ngenkathi uNkulunkulu ekhuluma kuye, u-Abrahama akazange nakanye alingabaze lelo phimbo, wahlala nalo ngqo. Akunandaba ukuthi ubunzima babuyini, wahlala nalo ngqo. Wabeke isithenjiso indodana futhi walinda iminyaka engamashumi amabili nanhlanu ukuba emukele leyo ndodana ebiza noma yini ephambene nakho ngokungathi yayingenjalo. Kwasekuthi-ke futhi kule ndodana yonke imindeni yomhlaba wawuzobusiswa, nokhokho wayethembekile obizweni lwakhe nezwi elithenjisiwe. Wayesibonele kulokho esifanele sibe yikho. Manje thina ngokuba ngabafileyo kuKristu siyinzalo ka-Abrahama. Manje kwakunenzalo embili ka-Abrahama, eyodwa yazo yayiyinzalo yemvelo, enye yayiyinzalo yokomoya, enye yazo yayingeyemvelo ngenyama yakhe, enye yayiyinzalo yokukholwa kwakhe, ukukholwa ukuze nathi sibe inzalo ka-Abrahama ngezwi elithenjisiwe. Futhi manje emva kokuba wayesevivinyiwe iminyaka engamashumi amabili nanhlanu emide, futhi esikhundleni sokuya aye ngokuba buthakathaka kakhulu, waya ngokuqina kakhulu. Niyabo, uma kungenzekanga ngonyaka wokuqala, ngonyaka ozayo kwakuzoba isimangaliso esikhulu kakhulu, ngoba kwase kukudala ngeminyaka emibili. Futhi wanqwabela leyo minyaka lapho eya ngokuba mdala, nomzimba wakhe waphela izizalo zikaSara, isizalo noma sathola singabambi. Futhi ngakho-ke amandla akhe ayengasekho, futhi kwakukhona akunakwenzeka nhlobo. Nake nacabanga ukuthi uNkulunkulu wenzani lapho nani, yabo akazange kakhulu kangako nje njengokwenza isizalo sakhe sibambe. Ngokuba khumbulani ukuba wenza lokho, manje-ke khumbulani ukuba wenza lokho babe ngenawo la mabhodlela anempilo nahlanzwe amagciwane lezo zinsuku ukuba banike ingane ubisi oluphuma enkomazini. Niyabo, futhi wadingeka imithi imithambo yakhe yobisi wase womenkwe ngakho wayengena kuba kwadingeka kube nento ethize enzekayo manje ke bukani owesifazane eneminyaka eyikhulu kudala ukuba asikwe inhliziyo yakhe yayingeke ikumele ulukhuni manje kowesifazane oneminyaka engamashumi amane obudala ukuba akwenze inhliziyo yakhe yayingeke ikumele ngakho niyazi ukuthi wenzani na uma nizoqaphela manje ngiyazi abaningi bangahle bangavumelani uma lokhu kulungile ukwenza lesi sitatimende niyabo ngikungaba nje ngokucabanga kwami uqobo niyabo iBhayibheli liyincwadi engaphezulu kwemvelo ilotshiwe ukuze ifihlakale ezikoleni usiyazi wezenkolo bangaki okwaziyo lokho na uJesu wambonga uNkulunkulu wathi ngiyakubonga baba ukufihlile kwabahlakaniphile nabanokuqolo futhi wakwembulela izingane zona eziyofunda yincwadi yothando uma uthando lukaNkulunkulu lungena enhliziyweni khona ke uthandana noNkulunkulu bese ke ezembula yena uqobo incazo yeBhayibheli ukuhunyuswa kweBhayibheli nguNkulunkulu uqobo lwakhe ehumusha izithembiso zakhe kodwa iBhayibheli lilotshwe ngokulifunda livaliwe manje njengomngame oh ungowesifazane oyisimangaliso kulo lonke izwe futhi ngimthanda ngempela uyangithanda ngakho uma ngihambile ekhaya uyongibhalela incwadi athi Bill othandekayo uyobusuku ngisanda kulalisa abantwana nje sengiwashile namhlanje nakho konke akwenzile kanjalo njalo manje usho lokho encwadini kodwa niyabo ngimthanda kakhulu impela futhi simunye kakhulu ngize ngikwazi ukuyifunda ivaliwe ngiyazi ukuthi ufuna ukuthini niyabo noma ngabe uyangitshela lokho noma cha niyabo ngiyazi ukuthi uchaza ukuthini ngoba uthando lwami ngaye nokuqonda kwami awu yileyo ndlela iBhayibheli elilotshwe ngayo niyabo onokuba yisazi semfundo uyokweqa ngaphezulu ngo abasozi bakuthole niyabo ufanele uthandane nezwi yena ukumazi yena niyabo manje phakathi lapha bekisisana ukuthi wenzani manje uAbrahama noSara base bebadala ubabili begugile iBhayibheli lasho manje kwakungesikho ukuthi nje ngenxa yokuthi nje babe ngabantu ababephila isikhathi eside kakhulu lapho iBhayibheli lasho ukuthi base begugile beneminyaka eminingi manje qaphelani masinya emva kokuba lengelusi ibonakele kade sikhuluma ngayo eyayingu Elohim uNkulunkulu futhi yathi yatshela uAbrahama izokuvakashela ngokwesikhathi sokuphila manje bhekisisani kwehle njalo babe ngumfanekiso webandla uhambe njalo manje bukani nakho okwenzekayo manje akampheshanga nje uSara futhi apheshe uAbrahama wababuyisela ekubeni ngowesilisa noyisifazane abasha manje lokho kungabonakala kuyisimanga kodwa manje bhekisisani lonke izwi futhi nilihlanganise izwi liphefumulelwe futhi nizofanele niphefumulelwe nezwi manje khumbulani masinya emva kwalokho masinya emva kokubonakala kwalengelosi sengathi ngiyakubona nje lokho lezo zinwele ezimpunga zikaSara ugogo omncane neshali ehlombe lakhe nekepisi elincane elinothuli ephethe ubhoko ehamba ejikeleza mina ngibe nenjabulo nenkosi yami nayo isigugile futhi na niyabo futhi nangu uAbrahama wayelapha lentshebe ende ebambelele obhokweni njengoba wayenjalo esegugile eneminyaka eminingi futhi ngiyabona ngokuso kulandelayo amahlombe akhe aqala ukuqonda isifumbu siyaphuma ngemuva kuye owesifazane izinwele zakhe ziqala ukujika babuyela ekubeni ngowesilisa nowesifazane abasha ekhombisa nje azokwenza enzalweni yobukhosi kaAbrahama niyabo uma sesiguqulwa ngesikhashana ngokuphazima kweso futhi sihlwithwe kanye-kanye bekisisana ukuthi kwenzekani manje ake ngekufakazise lokhu kini manje bathathe uhambo ukusuka kuleyo ndawo ababekuyo lapho eGomorra futhi bahamba yonke indlela beya eGerari ezantsi ezweni lamaFilisti niqaphelile na kumakeni emephini ukuthi kukude kangakanani kuluhambo impela kubashadikazi asebebadala kangako bese kuthi ke ngaphandle kwalokho ezweni lamaFilisti lapho kwakukhona inkosi esencane egama lingu Amaleki futhi yayifuna umfazi futhi wayenawo onke lawo mantombazane amahle amaFilisti kodwa lapho esebone ugogo wathi ubukeka emuhle futhi wathandana naye futhi wayefuna ukushada naye kunjalo niyabo wayemuhle niyabo wayesephenduke waba ngowesifazane osemusha qaphelani wayefanele ukuba alethe lowo mntwana uNkulunkulu wamenza isidalo esisha futhi wayefanele ukuba akhulise lo mntwana futhi khumbulani uAbrahama umzimba wakhe usufana nofile noSara wafa ngenkathi uAbrahama uIsaka wayeneminyaka engamashumi amane nanhlanu ubudala ngiyakholwa ngenkathi uSara efa noAbrahama washada nomunye wesifazane futhi waba namadodana ayisikhombisa ngaphandle kwamadodakazi emva kwalokho amen niyabo ifundeni ivaliwe umfanekiso kuyakhombisa lapho ukuthi uzokwenzani kubo bonke abantwana baka-Abrahama nje sisondela kukho khona manje ngakho amahlombe ethu asekhothile nakho konke akwenzi mehluko bangani nezinwele zethu ezimpunga nanoma yini akunandaba manje asibuke emumva asibuke phambili kulokho esiza kukho futhi khumbulani lesi sibonakaliso esisibonayo sasiyisibonakaliso sokugcina u-Abrahama ama noSara wakhe abasibonayo ngaphambi kokuba indodana ethenjisiwe ibe khona sikholwa ukuthi sikulelo hora ukhokho emva kokuzalwa kwalomfana ungathini nje uIsaka cishe eneminyaka eyishumi nambili ubudala othandekayo omncane umfana onwele zisongene amehlo amancane ansundu na sengathi ngiyabona ukuthi lowo mama wazizwa enjani wesifazane osemusha omuhle futhi ngakho noyise futhi ngolunye usuku uNkulunkulu wathi manje isibonelo sikuthi le ihora elizofika ngikwenze uyise wezizwe ngalomfana kodwa ngifuna uthathe lomfana umanyusele esiqongweni sintaba engizokukhombisa yona futhi ngifuna umbulale phezulu lapho abe ngumhlatshelo wawungathini nje ngalokho na manje awukaze ucele ukuba uye ekuhlolweni okunjalo akakwenzi lokho manje lezo kwakuyizibonelo amathunzi ngaku Abrahama wesaba na khaba umnumzane uAbrahama washo lokhu ngiqinisekile ngokugcwele ukuthi unamandla okumvusa kwabafileyo ngokuba ngamemukela njengovela kwabafileyo futhi uma lowo myalo kaNkulunkulu ungitshele ukuba ngenze lokhu futhi ngihlale ngokwethembeka kukho futhi kwakuzuzisa ukuba ngiphiwe indodana uNkulunkulu unamandla okuyivusa kwabafileyo lapho engayemukela khona njengokufanisa oh he mngani uma uNkulunkulu epha nina amaPentecostal umoya ongcwele ukukhuluma ngezilimi benifanele kakhulu kangakanani ukuba nikholwe amandla akhe aphilisayo nokulunga kwakhe nesihawu uma akwenza lokho kumelene nabo bonke osiyazi bezenkolo ezweni bathi kwakungenakwenziwa kodwa uNkulunkulu wakwenza ngoba wakwethembisa manje yima ngesiphambi sakho izwi lakho inkemba yakho kholwa izwi likaNkulunkulu uNkulunkulu washo njalo nalokho kuyaxazulula kaphelani manje wamthatha uhambo lwezinsuku ezintathu ukusuka lapho neminyuzi manje ngingahamba ngenkathi ngisahamba ngekapha ngangihamba amamayela angamashumi amathathu nsuku zonke ehlane futhi sasinezinyawo zikapetroli sikhuluma kanjalo kodwa lawo indoda indlela kuphela ezokuthutha zabo kwakuphakathi kokuthi bagibele imbongolo noma bahambe phansi futhi wahamba uhambo lwezinsuku ezintathu ukusuka lapho ayekhona wayeseke ephakamisa amehlo akhe phandle ehlane wayeseyibona intaba isekude wathatha uIsaka wayesebopha izandla zakhe okungukuthi sonke siyazi uGenesisi amashumi amabili nambili lapha ngumfanekiso kaKristu wamholela phezulu entabeni wambopha njengoJesu waholelwa phezulu entabeni entabeni yaseCalvary umfanekiso kaNkulunkulu enikela ngendodana yakhe kusobala kodwa ngenkathi befika phezulu lapho futhi wayengolalelayo uIsaka uqala ukusolasola wathi baba nazi izinkuni nanti altare nanku umlilo kodwa ubu umhlatshelo na futhi uAbrahama lokho kwazi engqondweni yakhe nokho izwi kaNkulunkulu limi phandle lapho wathi ndodana yami uNkulunkulu namandla okuzibonela umhlatshelo wabiza indawo Jehova Jire futhi ngenkathi ebopha indodana yakhe yalalela kwaze kwabase kufeni wayilalisa phezu kwe-altare wahosha umese emgodleni wayeseqala ukuthatha impilo yendodana yakhe uqobo futhi ngenkathi enza into ethize yabamba isandla sakhe yayisithi Abrahama misa isandla sakho futhi ngaleso sikhathi inqama yakhala emva kwakhe nezimpondo zayo zigaxeke ehlane Senaka nakabanga yavelaphi leyo ngqama na khumbulani izwe ligcwele amabhubesi nezimpisi nojakalaze nalezo zilwane ezishwabadela izimvu futhi wayekude kangakanani emuva epucukweni na futhi ngaleyo nkathi phezulu esiqongweni sentaba lapho okungekho manzi futhi wayecoshe amatshe macala onke kuba ezi-altare yavelaphi leyo ngqama na Yabo kodwa kwakungesiwo umbono wayibulala inqama yayinegazi wathi na uNkulunkulu unamandla okuzibonela umhlatshelo uzophuma kanjani lezo sihlalo na uzosinda kanjani lo mntwana onokugongobala noma wena kulezo sihlalo wena lapho wena onenkathazo yenhliziyo na noma ngabe iyiphi indaba uNkulunkulu namandla okuzibonela
Abraham believed it.
UAbraham wakukholwa ukhokho wahlala ngokwethembeka esithembisweni futhi unikeze isithembiso ukuthi inzalo yakho ngoba ulikholiwe izwi lami futhi kungakhathaleki ukuthi simosini inzalo yakho iyonqoba isango lesitha sayo Ngani na sonke isitha esiqhamukayo njengokufanekisa simelene no-Abrahama u-Abra isitha sokuthi owesifazane usemdala kakhulu sekimdala kakhulu konke lokhu nakho konke okunye wayesalokhu ehlezi ethembeke ngqo kuleso sithembiso manje umuntu onalokho kukholwa usayolokhu ethatha izwi kaNkulunkulu ungakhathaleki ngezimo manje uma Ungena ukwenza lokho khona ke awusiyo inzalo kaAbrahama lokho ngokukholwa uAbrahama ayenakho inzalo yakhe isithembiso sikaAbrahama sasiyileyo inzalo yakhe manje inzalo yakhe yobukhosi futhi njengoba nginitshelile esikhashaneni esedlule nalolu phawu alunika uAbrahama lwaluphawu lwesithembiso nenzalo yobukhosi Ngokwabase Efeso besine elamashumi amathathu ngokuthi ubekwe uphawu ngomoya ongcwele emva kokuba babe kumele ukuhlolwa zamani ukucabanga abaningi bacabanga ukuthi banomoya ongcwele abaningi bazisho ukuthi banomoya ongcwele abaningi bangakhombisa obuningi ufakazi obubonakalayo nezibonakaliso zakho kodwa noma kunjalo uma kungena ukuhlala nalelizwi akusiyo umoya ongcwele niyabo ukholwa yiwo onke amazwi khona ke ubekwe uphawu emva kokuhlolwa Uma sikholwa izo zonke izithembiso ezwini khona ke sibekwa uphawu ngomoya ukuqinisa isithembiso yilokho ke kuyilokho uAbrahama indlela akwenza ngayo bese kuthi ke kuphela sinelungelo ukunqoba isango lesitha sethu ungeke wakwenza uze kuqala ube yileyo nzalo Kumbula eBhayibhelini ngakhuluma ngakho eHouston noma ndawo ndawo okunye noma mqonde iDallas uphawu Niyabo iJuda lalingakhombisa ezantsi kwaIsrayeli ukuthi lalijude ngokusoka kodwa uNkulunkulu wathi nxa ngibona igazi egazi liyakuba kini luphawu ukuphila okwakuse kazini kwakungena kuza kumkhonzi ngoba awu kwakungukuphila kwesilwane kwakuyisithunzi kuphela senyukela ekuphileni kwangempela bese-ke isithako semvelo igazi uqobo lwalo lalifanele lifundwe phezu komnyango nezinsika zomnyango libhecwa ngehisophi okuwukhula olwejwayelekile nje khombisa ukuthi awudingi ukuba ube nokunye ukukholwa okukhulu ufanele ube nokufanayo nje ukukholwa onakho njengoba usuke uzodumisa imoto yakho uza enkonzweni niyabo inqwaba yabantu ucabanga ukuthi bafanele babe yinto ethize kodwa khabo khabo iphutha lelo ukukholwa okwejwayelekile nje yilokho kuphela ufanele ubhece igazi ngakho uzwe izwi futhi ukholwe izwi libhece yilokho kuphela cosha ukhula nje noma aphi lapho ePalestina kwakuyisihisophi ukhula oluncane nje olwalumile emifantwini yezindonga nangapha nangapha balucwilise egazini layo bese belibeka ekhothamo nezinsika zomnyango futhi khumbulani angikhathali ukuthi babe kangakanani esivumelwaneni ukuthi ijuda lalingakhombisa kangakanani ukuthi lalisokiwe ukuthi umuntu wayelunge kangakanani sonke isivumelwano sasichithwa ngaphandle uma uphawu lwalulapho nxa ngibona igazi lodwa manje igazi manje uphawu akusiso isithako semvelo isithako semvelo segazi likaKristu ngoba lakhethwa ezinkulungwaneni zeminyaka eyadlula kodwa niyabo lapho akufanele kube isithako semvelo lapho ukuphila esilwaneni kwakungenakubuyela phezu komuntu ngoba ukuphila kwesilwane akunamphefumulo isilwane asikwazi okulungile nokungalungile yisidalwa esingumuntu esinomphefumulo manje kodwa ngenkathi uJesu indodana kaNkulunkulu ezelwe yintombi wachitha igazi lakhe ukuphila okwakukulelo gazi lalinguNkulunkulu qobo lwalo iBhayibheli lathi sisindiswa ngokuphila igazi likaNkulunkulu hayi igazi leJuda hayi igazi lowezizwe kodwa ukuphila kwaNkulunkulu uNkulunkulu wadala lelingamuzana legazi lizalwa intombi yayingazi indoda kanjalo hayi kanjalo neqanda alivelanga kuyo ngiyazi abaningi benu bantu bafuna ukukholwa ukuthi iqanda lakwenza iqanda lingeke laba khona ngaphandle kokuvuka komuzwa wayengabe wenzani-ke uNkulunkulu na niyabo wadala kokubili iqanda nenqamuzana legazi nalelo kwakuyitabernakeli kaNkulunkulu elingcwele angeyikuvuma ukuba ongcwele wami abone ukubola niyabona lapho iqanda liza khona na angeyikushiya umphefumulo wakhe ehaides umzimba wakhe wawungcwele oh hey awu ungeke wakukholwa lokho ungazibiza kanjani ngomkristu na sisindiswa ngegazi likaNkulunkulu kulapho-ke ukukholwa kwami hhayi ukuhamba phandle lapho egazini lomprofethi hhayi ukuhamba phandle lapho egazini lomuntu ojwayelekile noma umfundisi noma usiyazi wezenkolo sihamba lapho egazini likaNkulunkulu uNkulunkulu washo njalo uba isidalo esingumuntu washintsha umucu wakhe welula ithende lakhe lapha nathi futhi uba ngomunye wethu ungumhlengi wethu oyisihlobo somndeni wathi ngeke abe ngowomndeni kithi ngoba lowo kwakungumthetho uNkulunkulu waba ngumuntu futhi wakha phakathi kwethu qaphelani ukuthi lokho kukanjani ekwenzeni lokhu yena evela kuye wayenguNkulunkulu umoya nalowo moya uba phezu kwekholo ngakho-ke ukuphila okwakusemhlatshelweni wethu sikhonjwa yilokho kuphila okufanayo manje-ke bangakubona kanjani ukuphila kukaNkulunkulu kuhamba phakathi kwabantu futhi bakubize ngento engahlanzekile lokho kube kuyinkombo yokuhlatshelwa wethu na okhola yimi imisebenzi engiyenzayo mina naye uyakuyenza ukuphila kwakhe kubuyela phezu kosekri emhlatshelweni njengoba sibeka izandla zethu phezu kwawo futhi sizikhomba ukuthi sifile emicabangweni yethu uqobo
manje ke singawavumela kanjani amahlelo asifukele ezivumweni kholo nezinto futhi sithi siyakukholwa na sifile kulezi zinto. Paulo wathi akukho nayinye lezi zinto engikhathazayo ngokuba wayeboshelwe oqobweni uKristu. Futhi noma yiphi impumelelo ezuziwe iboshelwe oqobweni noqobo lwami yizwi. Nawo wonke omunye umuntu unjalo lokho lokho ngempela ngokuzalwa ngumoya uqobo lwabo yizwi likaNkulunkulu ngiboshelwe kulo. Ngibeke izandla zami phezu kwalo futhi lathatha indawo yami futhi ngizibandakanye naye. Sasazi ukuthi wethembisa ukuzibandakanya yena uqobo nathi. Lokho kuletha ukukholwa kwangoqobo, hayi ukukholwa okungokwakho, kodwa ukukholwa kwakhe, into ongayilawuli uyakwenza. Manje qaphelani, manje-ke futhi manje-ke kuphela ngenkathi yisithembiso esenziwe kuwe. Akuyandaba ukuthi mangaki amabandla owawajoyinayo, ukuthi uphathiswe kangaki ubuso kubheke phambili uqethuke noma yiphi indlela ofuna ngayo. Kuze kubekwe lolo phawu phezu kwakho khona-ke awunalungelo lokuthi uzibize ngokuxhumene nomhlatshelo wakho. Futhi luyini uphawu lukaNkulunkulu na? AbaseFesu besine lamasomathathu bathi ningamdabukisa umoya ongcwele kaNkulunkulu elimekwe ngaye uphawu ukuze kube lusuku lokuhlengwa kwenu, hhayi ukusuka emvuselelweni eyodwa kuya kwenye, kodwa libekwe uphawu phakade kuze kube lusuku elihlengwa ngalo nibuye. Futhi khumbulani, uma wawungakaze ube semicabangweni kaNkulunkulu awusoze waba noNkulunkulu. Bangaki owaziyo ukuthi waye ngumhlengi na? Awu, manje-ke noma yini ehlengiwe izofanele ibuyele lapho eyawa khona. Ngakho uma efikela ukusihlenga, besingakwenza kanjani ngesinye isikhathi sasingadikekile ukuba sihlengwe? Futhi sonke sazalelwa esonweni, sabunjwa ebubini, sifika ezweni sikhuluma amanga. Khombisa ukuthi umKristu wangempela uyingxenye engahlukaniseki yokucabanga kwaNkulunkulu. Izwe lingakabikho noma inkanyezi noma umoya kumbe noma yini enye kuphakade, futhi ufikela kusihlenga asibuyise ngumcabango kaNkulunkulu. Wakhuluma kulo izwi labonakaliswa futhi wasibuyisela emcabangweni wakhe. Umhlengi oyisihlobo somndeni, yingalesi sizathu uNkulunkulu uqobo lwakhe wadinga abe ngomunye wethu ukuba ahlenge. Akukho okunye okwakungakwenza, ingelosi yayingenako ukwenza, akukho lutho okunye, wadinga ehle alingwe njengoba silingwa ukuba asihlenge. Qaphelani manje, inzalo ka-Abrahama yemvelo, ake sihlole ezinye zaleyo nzalo yemvelo futhi sibone uma uNkulunkulu aligcina izwi lakhe ngenzalo yemvelo okwakungu-Isaka. Ake sihlole ezinye zenzalo yemvelo ezazikholwa isithembiso esigcwele sikaNkulunkulu futhi zazingenambuzo. Manje khumbulani, kwakunamashumi ezinkulungwane eziphindwe kazinkulungwane eziphinde kazinkulungwane eziphindaphindwe eyasokwa nakho konke okunye, futhi yayisalokhu ingesiyo inzalo ka-Abrahama. Impela lowo oyiJuda ngaphandle akasilo iJuda, lowo oyiJuda ngaphakathi. Bona abaningi babo behluleka kamunyu. Mukani ehlane bathi thina usule ephasika noma ekuphuzeni emthonjeni uJohane ongcwele wesithupha. Bonke babethokoza uJesu wathi ngilelo dwala elalisehlane ngiyisinkwa esivela kuNkulunkulu siphuma ezulwini uma umuntu engadla kuso futhi angafi. Bathi obaba bethu badla imana ehlane iminyaka engamashumi amane, wathi futhi bona bonke bafile. Bafile, thatha lelo gama bese ulihambisa ubone ukuthi lichaza ukuthini. Behlukaniswe phakade nokho babenzela kwa-Abrahama. Ukufa kuchaza ukwehlukaniswa, ukushabalaliswa, okubhujiswe kwaphela, ukushabalaliswa. UJesu wathi babefile bonke nokho babengamaJuda asokiwe. Ni abo bafondini ngoba nje si Methodist Baptist Presbyterian sinokuvuma okuncane lezinto ezinjalo udevil ukholwa kakhulu impela nje njengoba senza kodwa ufanele ubandakanywe nalo uNkulunkulu uzofanele alifakaze kukho ngokubeka uphawu ngomoya ongcwele akukho umbuzo wezwi uma uthi awumanje lokho kwakungokolunye usuku kukhona okungalungile Uma ke indoda iza igijima wase uyitshela ukuthi ukukhanya kwakukhanya bese igijimela phansi endlini engaphansi yathi ngiyakwala nje ayikho into ethiwa ukukhanya angikukholwa bekungaba khona okungalungile ngaleyo ndoda ibiyobe igula ngokwengqondo umayala imisebe yakho efudumele namandla akho anikeza ukuphila kukhona okungalungile kuyo ngokwengqondo futhi uma umuntu ebona izwi kaNkulunkulu lenziwe laba sabala phambi kwakhe futhi lakhonjwa bese-ke evala futhi ehlise amakhethini akhe ehlelo kukhona okungalungile ngalowo muntu ngokomoya kukhona okungalungile kuye kukhona okungalungile ngokomoya angeke nje alemukele uphuphuthekile futhi akakwazi ukubekela ekwahlulelweni noNkulunkulu uyoba ngomehluleli aphelani ngenkathi benza lokhu nalezi zinzalo manje ezalikholwa bekisisani ukuthi kwenzekani ake sihlole ezinye zazo manje inzalo kaAbrahama asithathe abantwana bamaHebheru ngoba bama ngowethembeka futhi babengenaki ukubekezelela ukukhonzwa kwesithombe bali ukukhothamela isithombe inkosi yesizwe eyayisenzile senziwa ngumuntu ongcwele futhi isithombe sikaDanyeli kwakhombisa ukuthi isizwe sabezizwe sangeniswa phansi kohlangothi lwamanga lokukhonza isithombe somuntu ongcwele siphuma ngendlela efanayo lapho abantu beyophoqwa ukuba bakhonze izithombe zabantu kungena ngesambulo sikaDanyeli ekwazi ukuhumusha izwi elayilotshwe ngesandla odongeni leyo ndlela esingena ngayo futhi yileyo ndlela esiphuma ngayo indlela efanayo yesithombe sowezizwe qaphela bala ukukwenza futhi benzani na babeyinzalo ka-Abrahama bemi bethembekile ezwini futhi balinqoba isango lesitha lomlilo bakwenza awu izwi likaNkulunkulu liqinisile uDanyeli wahlolelwa ukukhonzwa kukaNkulunkulu weqiniso oyedwa wahlolelwa lokho futhi ngesikhathi sokuhlolwa kwakumele ukuhlolwa futhi uNkulunkulu wenzani emva kokuthi kwakubonakala sengathi izinto zazimphedela njengoba besingasho na futhi babengazi ukuthi benze njani babezomdlisa ngebhubesi kodwa uDanyeli wahlala ngokwethembeka ekuhlolweni ukuthi kunoNkulunkulu oweqiniso yedwa futhi walinqoba isango lesitha sakhe uNkulunkulu wayevala umlomo webhubesi uMose wahlala ngokwethembeka ezwini elithenjisiwe phambi kwabazifanisa nabanye abantu bamanga uJambre noJane ekuhlolweni ukani uNkulunkulu wayehlangane naye ngokungaphezu kwemvelo wamtshela ukuba ahambe enze lezi zinto akhombise lezi zibonakaliso futhi isibonakaliso ngasinye sasizoba nephimbo Mose wehla ngqo ngokukhulu nje ukwethembeka ayekwazi waphosa phansi izinduku futhi yaphenduka inyoka niyazi ukuthi kwenzekani na nakho kufika abazifayisa nabanye abantu futhi benze into efanayo manje uMose akaphosanga izandla zakhe phezulu athi awu ngiqagele konke kuyiphutha wahlala lapho wayeselinde uNkulunkulu wahlala ngokwethembeka akulendaba ukuthi bangaki abazifanisa nabanye abantu owayekhona wahlala ngokwethembeka futhi ngenkathi ehlala ngokwethembeka ekuthunyweni kwakhe ukukhipha labo bantu kuleyo ndawo ngenkathi isango lamanzi lingena endleleni yakhe uNkulunkulu wamvumela alinqobe futhi wavula isango ngensika yomlilo eyayimhola wathatha abantu wabaisa ezweni elithenjisiwe uJoshua omunye umholi omkhulu ababili kuphela baya ezweni elithenjisiwe uJoshua noKalebi bafika endaweni ethiwa iKadeshi okwakuyisizinda sezwe ngaleso sikhathi ngangokuthi leso kwakuyisihlalo sokwahlulela futhi bathumela izinhloli eziyishumi nambili ukuba zibuke izwe eziyishumi nambili zazo ziyabuya eziyishumi zazo zathi ngumsebenzi omningi kakhulu asikwazanga nje ukukwenza lawo bantu sibukeka sifana nezintethe ngakubo kodwa wenzani uJoshua na wabathulisa abantu wathi ake nime kancane thina manda angaphezulu ukuba silidle akule ndaba ukuthi sibancane kanjani noma sidlanzana elingakanani wayezani na wayemi ethembekile kuleso sithembiso ngininika lelizwe kodwa lwelani lonke intshilalo uyakukhona lokho mama na uNkulunkulu ukunike ukuphiliswa kwakho kodwa uzolilwela lonke intshi lakho noma kuphi amathe ezinyawo zenu luhlala khona lokho ngininikela ukunqoba amanyathelo uchaza ukunqoba konke kungokwenu zonke izithembiso zingezenu kodwa nizolwela onke ama-intshi endlela phakathi manje manje uJoshua wayazi ukuthi uNkulunkulu wathini wayinzalo ka-Abrahama niyabo wathi ngiyakukholwa lokho ukuthi uNkulunkulu usinika izwe futhi sinamandla angaphezulu ukuba silidle futhi ngoba wakumela ukuhlolwa ngokumelana nalo lonke iqembu labakwa-Israyeli zonke izizwana nabo bonke abantu balila futhi bakhala uJoshua wathi thulani tu uNkulunkulu wenza isithembiso akunandaba ukuthi nibakhulu kanjani nokuthi esimelene nabo banjani nokuthi udokotela wathini uNkulunkulu unikeza isithembiso kuNkulunkulu kusenza wenzani na ngenkathi ehlela emfuleni waseJordani wanqoba isango yilokho akwenzayo iJericho lalivale ngci njengofuthu egobolondweni wenzani na wanqoba isango ngisho usuku olulodwa ngenkathi isitha sakhe sasizama ukumthatha wanqoba isango lesitha sakhe kangokuthi wayala ilanga ukuba lime elithule nelanga lamlalela futhi alanga ajika neza amahora angamashumi amabili nane uNkulunkulu uqinisile esithembisweni sakhe akunandaba ukuthi kufanele enzeni ashonise amazulu ngaphambi kokuba ayekele izwi lakhe lehlulwe akazange enze isithembiso angesigcine ngenkosi ephilisa zonke izifo zenu uma bebeka izandla phezu kwabagulayo bayosinda amen uma ukholwa konke kuyenzeka uJoshua wakukholwa nakuba uNkulunkulu wadingeka amise umhlaba ekubeni uphenduke wawubamba lapho ngamanye amandla athize amandla akhe uqobo ukuthi izwe alizange liphenduke amahora angamashumi amabili nane uJoshua waze waziphindiselela phezu kwesitha sakhe wathatha amasango impela wakwenza uNkulunkulu uqinisile njalo njalo manje ngifisa sengathi ngabe besinesikhathi ukuba sifinyelele kwamanye futhi amaqhawe kodwa nginemizuzu cishe eyishumi manje ugani onke lamaqhawe ayigugu njengoba ayenjalo namaqhawe amakhulu okukholwa onke afela esangweni lokufa onke abhubha esangweni lokufa ngqo manje ke kufika inzalo yobukhosi kaAbrahama bonke babe inzalo yemvelo kusukela kuIsaka kodwa naku kufika inzalo yobukhosi kaAbrahama eyayinguKristu inzalo kaAbrahama yokukholwa esifanele ukuba yiyo bonani nje ukuthi ngabe siyiyo noma cha inzalo yemvelo yayingumfanekiso kuphela bonke abanye wazalwa ngokuzalwa kwemvelo kodwa yena ufika ngokuzalwa intombi niyabo leyo yayingesiyo enzalo kaAbrahama ngaleyo nkathi iJuda ufika ngenzalo yokukholwa yesithembiso futhi manje-ke sifanele ukuba abantwana bakhe ngalo muntu Pesisani kuti wenzani ngenkathi esemhlabeni wanqoba futhi wadla onke amasango esitha esasinawo inzalo yobukhosi wakwethembisa ngezwi wakunqoba. Wanqoba isango lokugula enzela thina yilokho afikela ukukwenza yena. Khumbulani bantu abagulayo, wanqoba lelo sango, awudingeki ukuba ulinqobe, walinqoba yena. Abanye abantu batheka banqobe amasango angawabo, kodwa wena awudingeki ukuba unqobe. Selivele inqotshiwe, wanqoba amasango okugula futhi wenzani ngenkathi enqoba amasango okugula ethi wayezonqoba na noma yini eniyicela emhlabeni futhi noma yini eniyibopha emhlabeni wayezoyibopha ezulwini. Sinikeza ihluthulelo kulo isango. Wanqoba isango lokulingwa ngezwi nezihluthulelo, kwakungukuthi melanani nesitha futhi siyakunibalekela. Wakunqoba konke, wanqoba konke ukugula, wanqoba ukufa futhi wanqoba isihoko, wanqoba ukufa nesihoko, wanqoba lokho abanye ababengenakukunqoba ngoba bangabenzalo yemvelo. Lena inzalo yokomoya. Wanqoba amasango ethuna waze kuvuke ngosuku lwesithathu enzela ukulungisiswa kwethu. Futhi manje singaphezu kwezinkobi, sivele nje sihambe singene kulo ngo njengefa ningaphezu kwezinkobi. Manje sibhekane sithi esehluliwe, ukugula kwehluliwe, ukufa kwehluliwe, isihoko sehluliwe, yonke into yehluliwe. Oh hey, ngifisa sengathi usayizi wami wawuphindwe kabili. Manje mhlawumbe ngizizwa ngikahle ngokuphindwe kabili. Siphikisane sithi esinqotshiwe. Akumangalisi uPawulu wakwazi ukusho ngenkathi babakha ibhulokwe ukuba bamqume ikhanda, wathi okufa lobu dosi lwakhona, khombise lapho ongangenza umyobayobi futhi ngitazuluke. Thuna kungukunqoba kwakho futhi ucabanga ukuthi uyongibumba phandle lapho na, ye ukhombise elingenalutho lapha ya futhi ngikuye uyongivuze ngosuku lokugcina. Isitha esihluliwe, inzalo yobukhosi ka-Abrahama. Manje inzalo yemvelo yayingenakukhomba kulokho, kodwa inzalo yobukhosi inganqoba isivele inqobile ngoba ihambe phambi kwethu futhi yasinqobela onke amasango. Yona manje emva kweminyaka ezinkulungwane ezimbili imi phakathi kwethu, inqoba namandla. Akusikho ukuthi wanqoba ukugula kuphela, wanqoba ukugula, wanqoba isilingo, wanqoba zonke izitha, wanqoba ukufa, wanqoba isihogo, wanqoba ithuna, wabuye wavuka futhi. Futhi eminyakeni eyizinkulungwane ezimbili kamuva, nangu umi phakathi kwethu ngale ntambama ezikhomba yena umqobo namandla. Amen. Uselokhu elapha ephila eqinisekisa isithembiso sakhe, inzalo yobukhosi ka-Abrahama. Oh yini isitha siyo, iyonqoba amasango esitha sayo kulabo inzalo umi lapha ephila ukuba aziqinisekise kubani na lezo zinzalo ezamiselwa ngaphambili ezingakubona. Wanqoba lokho. Owathi emva kokuhlolwa kwakhe isithembiso sezwi, babekwa uphawu ngomoya ongcwele emzimbeni kaKristu kubo waqinisa ini amaHebheru 13:9 ukuthi anjalo. Babekwe uphawu phakathi lapho ngomoya ongcwele, lowo moya ongcwele owawungo u-Abrahama wakubona kungakenzeki, ngokukholwa wakukholwa. Futhi manje siyakwemukela, sibuka emuva esithembisweni salokho akusho noJohane 14:12 kwenziwa qiniswe ngalolu izinsuku zokugcina ngomnqobi ovukileyo uqobo lwakhe. Hayi inqubo ethize, kodwa umuntu uKristu umnqobi ha hayi bandla lami, hayi bandla lami le Baptist noma i Presbyterian yakho, i Methodist noma ama Pentecostal, hayi ngalokho kodwa ngo Jesu Kristu uyaphila namhlanje wavuka phezu kwalokho endlela yokulungisiswa kwethu futhi ngoba uyaphila wathi nathi siyaphila. Umuntu angaphili ngesinkwa sodwa kodwa ngawo onke amazwi hayi ngxeyezwi onke amazwi aphuma emlonyeni kaNkulunkulu. Ngikuvuka nokuphila okholwa yimi noma efa wophila ophila akholwe yimi kasoze afa uyakholwa yilokhu na dlana onke amasango esitha. Wayengamnqoba kanjani uBozwet kanti uNkulunkulu uBozwet wayekumnqobi futhi ingaleso sizathu athi ihora elijabulisa ukwedlula onke lempilo yami likhona manje. Wayemazi lo mnqobi onamandla esiqiniseko sakhe sasiphumule naye. Manje sesingatshula ephila wangithanda efa wangisindisa embelwa wathwala izono zami zaya kude le evuka walungisisa ngesihle phakathi ngolunye usuku uyeza usuku lwenkazimulo kulabo ababonakala behluliwe u-Edi Peronet ngikholwa ukuthi kwakunguye akawathengisanga amaculo akhe amaKristu akekho owayewafuna babengazihlanganisi ngalotho nalo ehluliwe nekholwa ngolunye usuku umangcwele ufike phezu kwakhe isango lesitha sakhe elalingayemukeli incwadi yakhe efundwayo kwatheleka kuye futhi wadubela ipeni uNkulunkulu wamvumela abhale iculo lokugcotshwa ayete manje igama likaJesu izingelosi maziwe ezinale phansi zilethe umthelo wobukhosi futhi zimthweze umthelo inkosi yakho konke. UFanny Crosby wayimpumputhe ngesinye isikhathi bathi kusho ukuthini kuwe na abanye akabuthengisanga ubuzibulo bakhe njengoba kwenza u-Elvis Presley ngomapentecostal noma njengoba kwenza uBoone weChurch of Christ noma njengoba kwenza uRed Foley bethengisa ngamathalenta abo ezweni banokhaca lwezimoto amakadilake nesigidi samadola amarekhodi egolide kodwa uFanny Crosby wahlala wathembeka endaweni yakhe. Wamemeza kakhulu mawungadluli omsindisi omnene yizwa ukukhala kwami kokuzithoba lapho ubabiza abanye ungangedluli wena mkhundlana wayo yonke induduzo yami ungaphezu kokuphila kimi bani enginayo emhlabeni ngaphandle kwakho noma ubani ezulwini kepha nguwe. Bathi uma uyimpuputheke nxa ufika ezulwini na wathi ngiyomazi noma kanjani. Bathi uyomazi kanjani na wathi ngiyomazi. Bathi Nkosikazi Crosby uwenza amadola ayisigidi wathi angiwafuna amadola ayisigidi uyamazi kanjani na wathi ngiyomazi ngiyomazi futhi ngihlengiwe ngiyoma eceleni kwakhe ngiyomazi ngiyomazi uma ngimbone ngiyozwa amanxeba ezipikili ezandleni zakhe wanqoba isango lesitha sakhe. Yebo, uma uKristu wathi uma nihlala kimi namazwi ami ehlala kini elani noma yisiphi isithuthulelo enisifunayo elani ukuthi yiliphi isango enifuna ukulithatha elani enikuthandayo futhi niyakuphiwa khona. Uma nihlala kimi nezwi lami lihlala kini ningathatha noma yiliphi isango lesitha elifika phambi kwenu niyinzaluka yobukhosi ka-Abrahama. Sebolungoni lwesango olumi phambi kwakho na uma kungukugula ungaphezu komnqobi ngalo. Manje-ke singasho sicule leli culo elidala elinomusa zonke izithembiso encwadini zingezami zonke ziyahluko onke amavesi futhi zingezobuNkulunkulu kakhulu. Ngithembele othandweni lwakhe lobuNkulunkulu ngokuba zonke izithembiso encwadini zingezami. Singaphezu komnqobi nenzalo ka-Abrahama iyakunqoba isango lesitha uma bethi lezi zinto zingenzeke uma befuna ngokubiza ngedimoni noma uBhelizebhuli noma enye into ethize. UNkulunkulu uqinisekile ukunqoba onke amasango bese ethatha isitha asikhuleke. Kosi kwangathi inzalo kaAbrahama kiyazi bazotibona Nkosi lingehluleka kanjani leluzwi ngaphandle kokushaya kulowo mhlabathi wangempela na ngikhulekela ukuthi bazoqonda manje kwangathi wonke umuntu oza emgqeni angaphiliswa Nkosi uma kungaba nabanye phakathi lapha namanje ongakakwenzi namanje ukuvuma kwabo engamanga obala futhi wamela uKristu elungele ukudela zonke izivumo kholo nezibandayo ezokugcina umthetho ngamehlo nje izinto ezifile okuba suse kuwe futhi kwangathi bangama manje futhi bathi ngizomemukela njengomsindisi wami khona-ke uzobamela ngalolu suku sisakhuthamisa amakhanda ethu uma kukhona labo abangathanda ukuma umzuzwana nje benzele umkhuleko bathi ifuna ukumela manje ukuthi uyongimela ngalolu suku ebukhoneni bakhe bobuNkulunkulu ngiyanicela futhi ngininika ithuba ukuba igama lenu libekwe encwadini yokuphila uma nizoma anginiceli ukuba nijoyine noma yiliphi isonto ngicela ukuba nize kuKristu uma nilapha futhi ningamazi uNkulunkulu akubusise ndodana ngabe ukhona omunye othi ngifuna ukuma manje uNkulunkulu akubusise nenikazi uNkulunkulu akubusise dadewethu ngifuna uNkulunkulu akubusise uNkulunkulu akubusise ngithatha isinqumo sami sokuma ngale ntambama laba bantu abakahle abesilisa nabesifazane besukumile ngizothatha isinqumo sami sokuma ngale ntambama
You stand for him now
Nalolo suku uma udokotela ethi awu isiphithi sengozi igazi lakhe liyachitheka okufa kuphezulu kwakhe noma phezulu kwakhe wesifazane noma ngokunye okusa uyokhumbula isinqumo sokuma kwakho mele manje uma unamahloni ngami phambi komuntu ngiyakuba namahloni ngawe phambi kukababa wami nezingilosi ezingcwele kodwa uma uyongivuma phambi komuntu lowo ngiyakumvuma phambi kukababa wami nezingilosi ezingcwele uNkulunkulu akubusise dadewethu bangaba khona abanye kuvulande osesitezi ndawo na khona manje sisalindile abanye babo abanye futhi uyiphansi elikhulu na kulungile ngikuthatha ezwini lakho ngani uma izwi liwela emhlabathini ovundile njengowesifazane omncane emthonjeni waqonda wayemelwe ezulwini kusukela efound ngaphambi kokusekelwa kwezwe ngenkathi lokho kukhanya kushaya kulo walinqoba uNkulunkulu akubusise mfowethu lelo liqa uNkulunkulu akubusise mfowethu ungahle ukuba wenze izinto ezinkulu empilweni yakho wenza into enkulu edlula zonke owake wazenza manje mela uKristu baba wethu wasezulwini imbeqathakele komunye umhlabathi ngale ntambama sibona ukuphila kuvumbuka abesilisa nabesifazane bema ngezinyawo zabo neso likaNkulunkulu elibona konke osezindaweni zonke owazi konke onamandla onke liyababona bangabakho baba ibethula kuwe manje njengemiklomelo kwangathi lisisehlakalo sabo bemi lapho manje bekwazi abakwenzile bazi ukuthi lokhu uchaza ukuthini ukuthi bamela ukuthatha isinqumo sokuma kwabo nabayingcosana abathelekile benkosi kwangathi bangahlala njalo bethembekile kuze kube ilolo suku bema ebukhoneni bakho khona-ke lelo phimbo elithandekayo liyothi yebo ngolunye usuku eportlrog noma indawo encane ebizwa ngokuthi i-Tenem Springs wangimela baba manje ngizomela noma yena owesifazane siphe khona Nkosi bangabakho egameni likaJesu amen uNkulunkulu anibusise ngokuma kwenu uNkulunkulu aze manje ngenzeleni lento eyodwa tholani uma ningalapho laba belusi bengakhona bonani abambalwa nikhulume kubo uma beningakabhaphathizwa namanje ngobaphathizwa kuKristu yenzani njalo ngena wena uqobo phakathi kwamakholwa manje amakholwa angempela hhayi abazenzisi amakholwa angempela sisakhuleka asikhulekele lamaduku kwaba wasezulwini lamaduku seliyaphuma manje ukuthi liyakuphi angazi mhlawumbe omunye ubabayi oyimpumputho semdala ehlezi khona lapha echaphozeni elincane ndawo elindele liduku lifike ingane encane ilele lapho empedeni wasesibhedlela umama emile ngokuphiyaza elinde ukubuya kweduku Baba wasezulwini ngikhulekela ukuthi wena uzohamba nabo futhi kube uphawu lobukhona bakho namhlanje nokukholwa kwethu kuwe njengoba sishumayele izwi lakho kwangathi ukukholwa okwakuku-Abrahama nokukholwa okwavezwayo futhi
sakupiwa nguJesu Kristu kwangathi ungahamba nalamaduku futhi uphilise wonke lowo elibekwa phezu kwakhe. Siyawathumela egameni likaJesu. Amen. Manje umzuzwana nje singakawubizi umugqa womkhuleko. Unkulunkulu namandla onke omkhulu onele konke. Ngiyacela bangani, ngizoqala ngikhulekela abagulayo futhi mhlawumbe uma sehla ngingahle ngingatholi kusho lutho kini. Abanye benu bangahle bahambe ngaphambi kwaleso sikhathi. Noma ngabe uyini, uma ungazange ngisho ume esikhashaneni esedlule futhi awuqinisekile, uma uyilunga lebandla leyo yinto enhle, kodwa lokho akwenele kahle. Yabo, umbusi wesicebi esisesincane wayeyilunga lebandla. Yabo, wabuza uJesu ukuthi wayengenze njani ukuze abe nokuphila okuphakade. Akazange akwemukele, wasuka wahamba. Into ebula kanjepho kuleyo nsizwa ukuba iyenze. Ungathathi indawo yayo. Ngiyakhumbula ikhonjwa okugcina na kamuvanyana yaphumelela, yaceba kakhulu, yafika endaweni kwaze kwathi ngisho nezingqolobane zayo zakhuma. Kodwa manje-ke sithola inkomba yayo yokugcina esogweni amalangabi ehlupha. Ningakwenzi, ningakuvumeli lokho kwenzeke kini. Yemukelani uKristu. Nina bantu abasha, nina amantombazane amancane, bafana abancane, ekujikeni kokuphila nje. Sizani ningakwenzi lokho. Ngizweni njengomfowenu lo onithandayo. Ngilapha ngoba ngiyanithanda. Ngiyamthanda uNkulunkulu futhi ngiyanithanda futhi ngeke ngamthande uNkulunkulu uma nginganithandi. Ngingaqoka kaninginingi ukuba beninesincomo ukusedlulisa. Sedluliseleni endodaneni yami khona lapho noma omunye wabantwana bami. Ake nje mina ngizohamba ngaphandle kwaso noma imuphi umzali. Uyokwenza lokho, uyokwenza njalo noNkulunkulu. Niyabo, thandani abantu bakhe, thandanani. Wena uthi ubathethiselani na, uthando lwangoqobo luyaqondisa. Umntana wakho ehlezi phandle emgwaqweni uthi, awu, nanguya uJuna ehlezi, bengafanele akwenze lokho, kodwa angifuni ukulimaza imizwa yakhe emincane. Awumthandi. Zobulawa lapho, uma umthanda, zomgenisa, bese umthwansula, uzomenza alale. Yileyo ndlela uNkulunkulu enza ngayo, uthando luyaqondisa, nalolo uthando lwangoqobo. Uma umshumayeli ema bese eyekela nina besifazane, niphungule izinwele zenu bese nifaka upende nezinto futhi enganiqondisi, alukho uthando lwangoqobo lapho futhi engayi kukubiza futhi ayekele wena wesilisa, uganwe kathathu noma kane nazo zonke lezi ezinye izinto futhi nizedlulele nakho, alukho uthando lwangoqobo lapho. Akuyekele ujoyine isonto bese ekumbambatha emhlane bese ekugqiba ngesifo mokholo esithize bese ke ilokho kuphela ofanele ukwenze ngokujoyina isonto elingcwele. Awukho uthando lapho noma kumbe indoda ilahleke ngokuphelele kakhulu qobo lwayo ayiboni uthando lwangoqobo. Ngoqobo luyaqondisa futhi lokubuyisela ezweni kaNkulunkulu. Bukani uJesu kanjani ukuthi wathini? Ngoba wayebathanda kakhulu ngangokuthi wafa endaweni yabo ngenkathi babebiza ngisho negazi lakhe. Manje kwangathi umoya ongcwele omkhulu, ngifuna ukulinda umzuzu nje ngilindile kuze kuthi ugcobo lukamoya ongcwele lube phezu kwami ngaphambi kokuba siqalise. Ngathi ngishumayela, ngiyabonga ngobambiswano lwenu. Manje ngamunye phakathi lapha noma ngabe nikuphi noma kuphi endlini, khulekani nje umzuzu nithi Inkosi Jesu ngisize, ngisize, mangithinte ingubo yakho. UJesu wathi niyazi ngenkathi owesifazane ethinta ingubo yakhe akakuzwanga ngokomzimba kodwa wajika futhi wazi ukuthi wayengubani nokuthi wenzani. UJesu ofanayo ngale ntambama umphristi omkhulu angaba nokuzwelana nobuthakathaka bethu. Niyakholwa ngamunye wenu manje ukuthi kuyiqiniso ukuthi uNkulunkulu ukwenza lesi sithembiso angaphinda futhi kwangathi angakukhombisa ukuthi siphila ezinsukwini zaseSodoma. Bangaki abakukholwayo lokho endlini? Phakamisa isandla sakho nje, siphila njengoba kwakunjalo eSodoma. Yonke inqubo isiyonakele, inqobo yezwe yonke into inqobo yebandla inqobo yepolitiki akukho lutho ezepolitiki ibole kakhulu izinqobo ndawo zonke undlovu iphikiswa bethu konke kungukubola ibandla seliphenduke indlela efanayo imindeni esiphenduke indlela efanayo ngokubola nje isodoma manje ke khumbulani uNkulunkulu unakho lokho phambi kwenu manje ke khumbulani wathi uyozimela enyameni yomuntu futhi enze njengoba enza ngaphambili esodoma ngaphambi kokuba indodana ethenjisiwe ifike enkundleni wethembisa ukuthumela lowo owayezokwandulela leyo ndodana ethenjisiwe njengoba enza endaweni yokuqala ukuthi wayezo kwethula futhi wathi lapho indodana yomuntu yembulo angwazi awu Nkosazana Thompson leyo nkathazo yabesifazane nezifo ezelakanya nayo uyakholwa ukuthi uNkulunkulu uzokuphilisa na ungakukholwa na uzokukholwa na Nkosazana Nkosazana Thomas uyakholwa ukuthi uzokusindisa na phakamisa izandla zakho ke kunenenekazi elihlezi emuva kwakho ngqo liyakhuleka linesifo samathambo oyedwa hlezi eceleni kwalo nenkathazo yesisu ekhuleka futhi zowugeja awubhikisisi awusuye owalapha ungowasemississippi ungumnumzane nonkosikazi Kramer uma nikukholwa ngayo yonke inhliziyo yenu uJesu Kristu uzonisindisa uma ningakukholwa niyakholwa na khona ke ningakwemukela okay phakamisani izandla zenu ukuze abantu bezobona ukuthi yinina angibazi lawo bantu angaze ngibabone empilweni yami ufanele ukholwe ngani uzikhomba yena uqobo niyawukholwa lokho ngayo yonke inhliziyo yenu na ulinikinelani ikhanda lakho mnumzane futhi ungibuka kanjalo na yebo mnumzane ngoba ukwenze lokho ngizokhuluma kuwe umzuzu ungumnumzane ohloniphekile osethe ukukhula uhlezi khona lapha ungibuka yena ungibukile ngobuqotho ngempela ukukholiwe wena ukhulekela omunye umuntu obenohlangothi kodwa into yakho enkulu uyakhuleka uyadinga ufuna umbhapathizi kamoya ongcwele kunjalo kunjalo uma ukholwa inenekazi ufuna umsebenzi ngaphandle kwalokho ukuze wazi ukuthi mina ngingumprofeti kaNkulunkulu noma inceku ube nokuhlinzwa okubili ushiye uthe ukuba buthakathaka zonke izinhlobo zezimo inkathazo yomoya ngifuna ukukutshela ukuthi konke sekuxazululiwe ukukhola kwakho kuyakusindisa ohlezi eceleni kwakho ngqo lapho yakhuleka buka lapha uzwile futhi umthintile angikwazi kodwa yena uyakwazi ngizokutshela ukuthi ubukhuleka malanani uyakholwa ngayo yonke inhliziyo yakho na unenkathazo yenyongo uyakhuleka uyakholwa ukuthi uNkulunkulu uzokuphilisa futhi akusindise na ungunkosikazi Smith kunjalo phakamisa isandla sakho niyabo uzikhomba yena uqobo kuyini na inzalo ka-Abrahama ukukholwa u-Abrahama ayenakho inkosi uJesu Kristu phakathi kwethu ekunisa izwi lakhe ngezibonakaliso zilandela ubani mangaki amakhati azokhulekelwa phakamisani izandla zenu unalikhati lakho na o kungcono siqale umuqa womkhuleko niyabo niyaqonda aniqondi na manje lo moya akusikho kuphela lowo awuphilisi lowo ukhomba yena kuphela elapho abelusi benu banegunya elifanayo nje ukukhulekela abagulayo abakwenzi lokho qhabo impela qhabo kodwa banegunya elifanayo nje lezi zibonakaliso ziyakulandela amakholwa manje ngifuna abangani bami abangabelusi lapha bangaki aba fundisi lapha abakholwa ngenhliziyo yenu yonke abefundisi phakathi lapha niyakholwa na oh ngiyabonga angazi noma beningama na wozani lapha imani nami umzuzu nje khona phansi lapha sikhulekele abagulayo yehlelani phansi lapha ngo manje phekisisani ukuphilisa kwenzeka phekisisani ukuthi kwenzekani ngifuna nize nenze umugqa oyidabuli khona lapha ngihlela lapho emzuzwaneni nje ukukhulekela abagulayo ngifuna abelusi abakholwayo ufuna ukuzikhomba bona uqobo njengamakholwa lokho kholwani ukuthi ukuza kwenu lapha niphila engcwele impilo ehlanzekile khumbulani bukani lapha ukuthi yini ephumayo imele ivangeli likaKristu Mfuthu ple ngiyakwazi lapho wena noma umfethu Pat ungawenza lo muqa oyidabuli ngendlela ovamise ukuwenza ngayo uma uthanda wena nomfethu Pat abelusi abakholwayo ozokholwa manje bukani uma uNkulunkulu engazikhomba yena uqobo kanjalo ngezi lakhe nezi lakhe bangaki owaziyo ukuthi iBhayibheli uJesu washo lokhu lezibonakaliso ziyakubalandela abakholwayo uma bebeka izandla zabo phezu kwabagulayo bayosinda belusi uze lapha ukuba uzikhombe njengamakholwa ni njalo na ningamakholwa anisiwona beningeke nime lapha manje wathi uJesu na lezi bonakaliso ziyakubalandela abakholwayo ngikholwa kange nani ngiyehla laba abantu bethu futhi singabelusi bezimvu phezu kwale mihlambi ngiyehla ukuba ngedlule ngelule inetha yami nani manje ukubeka izandla zami nezenu futhi uma laba bantu bedlula uma nina noma ikuphi nje ukuba mangancika kancane engqondweni yenu kukhipheni khona manje ukuze ukuthi uma laba bantu bedlula bese kuthi ke ngamunye wabo edlula futhi sibeka izandla phezu kwabo bazophiliswa nizokholwa ngayo yonke inhliziyo yenu manje nonke na bangaki phakathi lapha ozokhulekela abanye lapho bedlula phakamisa isandla sakho ngizobe ngikhuleka khumbulani kungahle kube nguyihlo unyoko indodakazi yakho noma indodana utade wenu noma umfo wenu futhi uma kungesikho okwakho kungokomunye ozoza ngalomugqa futhi uma bekuyiboke futhi bebebulawa umntavuza noma esinye isifo esibi kakhulu ubungefuni yini ukuba umuntu abeqotho ngokujulile na impela besingafuna manje ngiyakholwa uzoba kanjani manje laba kuloluhlu lapha lesi sikhala sezihlalo nime ngapha ngakuloluhla ngothi nekati lomkhuleko nime ngale ngakuloluhla ngothi wonke lowo ongase sigabeni sangakwesokudla manje indlela bamba isigaba sangakwesokunxele sonke siyaminyana niyabo futhi anazi ukuthi kanjani ukuthi senzani ngulungile wonke lowo okulesi sigaba sukumani lapha manje wonke lowo osesigabeni sangakwesokudla wozani ngapha nje ngoba nizokwehla nize ngapha futhi nihamba kanjani baphuma kanjani mfowethu Podasna baphuma ngomnyango oseceleni beze bajike ngo nasendlini futhi ngakho uma lolu hlangothi seluzobizwa emizuzwini embalwa futhi bazosukuma futhi asibone manje ukuthi ini kulungile labo abakulesi sigaba phendukelani ngakulolu hlangothi ngapha nibambelele emakhadini enu omkhuleko nize ngapha nani enikuvulande osestezi yehlani ngo ukuba nihlangane nabo ekugcineni kohlu phezulu lapho manje laba abakulesi sigaba sangakwesukunxele yanini ngali ohlangothini lwangakwesukunxele bese kuthi ke niyabo nenze umugqa wenu bese nibuyela emuva ngaleyo ndlela nibheke emuva nibheke ngapho niyabo futhi nizolandela umugqa nijikeleze ngqo konage asizu kubana ko kutoveka chobo. Bese kuthi ke nina eniphezulu kuvulande osestezi kondisani izindawo zenu nje kulezo zikhala zezihlalo bese nje niqathaka ningene ngo lapho bedlula manje nje qalani nihambe ngemuva ngamunye hambani ngemuva ngonize nihlangane nalomugqa ngokujikeleza njalo lapha wozani nje nijikeleza ngo phezulu phakathi lapha qalani nje nijikeleza njalo bese niza kulomugqa khona lapha.
Oh,
bekungenzekani khona manje bekungenzekani lesi kuzoba isikhathi lapho into ethize okufanele yenzeke khona. Lungile manje kunjalo hambani ngemuva ngqo nijikeleze ngapho bese ningena emgqeni ngqo kanjalo hambani nijikeleze njalo lesi sikhala sesihlalo leyo ndlela manje futhi manje uma nimile wonke umuntu ngezinyawo zabo sizonikela umkhuleko naleli bandla lizokhuleka nami ukuthi nizosindiswa ibanje nokukholwa futhi ninga uzani ngqo nijikeleze emumva lengemumva uzani ngqo nijikeleze zebese nijoyina phakathi nalomuqa emuva lapha ozani ngo nijikeleze nenze umuqa omkhulu owodwa ozani ngo nijikeleze ngapho bese nenza umuqa owodwa nakhoke wonke umuntu abese emkhulekweni yibani sekukholweni ngempela manje ninganaki nje isixuku manje khumbulani simbozwe ngobukhona buka Jesu Kristu ethembele kithi ukuhlonipha akwenze phakathi kwethu ngokuba nokukholwa ezwini lakhe lokho kuhle manje kuzoba kuhle nje ngicabanga ukuthi lo muqa ungena nje ngokumangalisayo manje besamile bonke ngifuna wonke umuntu manje endlini ukuba ukhothamise ikhanda lakho Nkosi Jesu kuzokwenzeka masinyane isinqumo sizokwenziwa khona manje ngabe siyakholwa ukuthi wena ulapha na ngabe siyakuthanda na ngabe sinokukholwa Nkosi okwenele kulokhu esizokutshela na laba bantu bazikhomba bona ngokuma emgqeni Nkosi kwangathi kungebe yize kwangathi kungaba Nkosi ukuthi edlula lapha ngamunye uzokwedlula nje sengathi bebedlula phansi kukaKristu ngokuba siyazi ukuthi ulapha futhi sikhulekela ukuthi bazokwemukela ukuphiliswa kwabo ngiqinisekile ukuthi ngisho nasemavikini namaviki ezayo laba bantu bazobe beya kubelusi babo abesifazane abakade benenkathazo yabesifazane inkathazo yesisu owesilisa onokugogeka zonke izihlobo zezinkathazo bazosindiswa bethi uyazi into ivele yasuka kimi ngokuba basebukhoneni bakho kwangathi bangeza bedlule manje futhi badonse lokhu okufeleyo bayinzalo ka-Abrahama futhi ubanqobele kwangathi bangeza futhi bamukele lokho obaphe khona futhi Sathane udalulwe kakhulu kuleli viki ngangokuthi uyazi ukuthi uyisidalo esihluliwe uJesu Kristu wakwehlula eCalvary wavuka ngosuku lwesithathu enzela kulungisiswa kwethu futhi umi phakathi kwethu manje nokukholwa kwethu kubheka kuye futhi tete kuwe kumbe noma yini into oyenzile bayeke laba bantu egameni likaJesu Kristu. Lungile qalani umugqa senze njengoba nje inkosi yasiyala ukuba senze bangaki kini abedlule kulo mugqa nakholwa ukuthi nizosinda phakamisani isandla senu ngijoyina esami nani ebesikwenza lapho egcineni njengeqembu labefundisi lapho abaningi babo bebegula bengkwazi kodwa bazama ukuveza umzamo wabo ukuba bafake ibandla labo noma ngabe bayakuthola noma cha lowo ngabelusi bezivu bangokoqobo nomongcwele uthe kimi babangele ukuba bajoyinane izandla zabo sibopha izinhliziyo zethu ngentambo namaneta ndawonye nemikhuleko yethu ndawonye uJesu uyabasindisa futhi ubenza babe ngabelusi bezivu abanamandla ezweni lenkosi kwangathi uNkulunkulu
bazalwane bami kwangathi anganinika zonke izifiso zenhliziyo yenu kwangathi ningamkhonza zonke izinsuku futhi nibe namandla kaNkulunkulu ezimpilweni zenu ukuba nikhonzise lesi sigejane esihle sabantu kwangathi uJesu Kristu obenathi futhi unani ngaso sonke isikhathi kwangathi angazenza yena uqobo agqame kakhulu kini kunoma eke wenza ngaphambili nina bantu abanye benu Abebe kubazekile ningahle ningaboni mehluko okwesikhashana ningahle ningaboni mehluko bukani ukuthi uAbraham wenzani akwenzi mehluko ukuthi ini lokho akusikho okubukayo awubuki izimpawu zakho zesifo buka lokho akusho Uma uthi ngisalokho ngibuzwa ubuhlungu lokho akuhlangene nakho wenze lokho uNkulunkulu athi kwenze uyabo ungabuki lokho buka lokho akusho uNkulunkulu wathi kwakunjalo ngiyakukholwa anikukholwa na ngayo yonke inhliziyo yami ngiyakukholwa inkosi uNkulunkulu nibusise ngize ngibuye nginibone imikhuleko yami ungowenu ubusuku abubi mnyama kakhulu evula ayini kanzima kakhulu ngizobe nginikhulekela ningikhulekele sizosize sibonane futhi uNkulunkulu anibusise manje umfowethu olusayo niyabo